Brother Emmanuel, open us in prayer.
Tuamini na tuombe. Mwenyezi Mungu tuwaje mbele yako siku ya leo tukisema ni asante, tunakushukuru kwa kutupatia uzima, kwa kutupatia uhai na majaliwa yako katika maisha yetu. Mapenzi yako inaonekana kwa sababu umetuhurumia, umetusamea makosa yetu. Umetupatia nafasi ya kupata mkate wetu wa kila siku na zaidi kupata neno lako takatifu Mwenyezi Mungu. Tunaomba kwamba tuwe makini, tutilie manani yote ambayo ndugu Jeff atatuambia siku ya leo kwa sababu umemtuma kwetu sisi na ujumbe. Na tunastahili kuizingatia iweze kutajirisha kiroho na kimwili Mwenyezi Mungu. Naomba hayo machache nikiamini.
Amen. Okay, quiet. Yes. What is righteousness.
It is God's goodness as revealed in His law, and that command in Christ perfect obedience to that law.
Haki ni nini?
Ni wema wa Mungu kama ulivyofunuliwa katika sheria yake, na kuheshimiwa katika utii kamili wa Kristo kwa sheria hiyo.
94. Can anyone be saved by his own righteousness?
No.
No.
No one is good enough for God.
Je, mtu yeyote anaweza kuokolewa kwa haki yake mwenyewe?
Hapana. Hakuna anayetosha Mungu.
What is adoption?
It is God's goodness in receiving sinful rebels as his beloved children.
Kuasili ni nini?
Ni wema wa Mungu katika kupokea wasi wenye dhambi kama watoto wake wapendwa.
All right, very good. Now for our last few minutes this morning, we want to again return to 1 John.
Na kwa muda ambao umesalia tutarejelea katika waraka wa kwanza wa Yohana.
And we're still in chapter 3 verse 19.
Na tunaangazia sura ya 3 mlango wa 10 mstari wa 19.
Addressing the topic of certainty for the Christian.
Ambayo inashughulikia ile hali ya kuonesha kwamba Mkristo ana uhakika ndani ya Mwenyezi Mungu.
So we'll start by reading 1 John 3:19.
Tutaanza kwa kusoma mstari wa 19.
This is the word of the Lord.
Na hili ni neno la Mungu.
We will know by this that we are of the truth and will assure our hearts before Him.
Katika hili tutafahamu ya kwamba tu wa kweli nasi tutaituliza mioyo yetu mbele yake.
So the apostle John here is saying that we will know.
Una kama mtume Yohana anatuambia kwamba tutafahamu ama tutajua.
By this being certain things that John has been writing about, not only in the letter of 1 John, but also in his other writings. He gave us 1 John, 2 John, 3 John. He also gave us the book of Revelation. And he also gave us that glorious gospel of John.
Yohana mtakatifu ama mtume Yohana anatuambia kuna mambo kadhaa wa kadhaa ambayo inatuonesha kwamba tutapata kibali mbele ya Mwenyezi Mungu, na zaidi imedhihirika katika vitabu vyake, katika waraka wa kwanza, wa pili na wa tatu wa Yohana, na zaidi ukiangalia katika kitabu chake cha Ufunuo wa Yohana, na zaidi katika Injili ya Yohana.
And one of the main things that John writes about is the fact that a Christian can know.
Jambo kuu ambaye nani mtume Yohana ama Yohana mtakatifu anazungumzia, anazingatia sana, ni kwamba Mkristo anaweza fahamu, anaweza jijua vizuri.
A Christian can know whether or not, well, if he's a Christian, he can know for certain that he belongs to God.
Mkristo wa kweli ana uhakika kwa wakati wote ya kwamba anaishi ndani ya Mwenyezi Mungu na anatembea katika njia zake.
Though sometimes we may have doubts, a Christian can know for certain that he is a child of God, or that she is a child of God.
Wakati mwingine katika maisha yako unaweza tilia shaka katika kazi yako ama mienendo yako, lakini ukweli ni kwamba yule ambaye ni mtu wa kweli, ambaye anatii neno la Mungu kila wakati, huwa anajua kwamba anatembea katika njia ambazo zinampendeza Mwenyezi Mungu.
Already in previous sessions we've talked about how John was certain that he knew Jesus, and a Christian can likewise be certain that we know Jesus.
Katika vitabu vya hapo awali, sura ambazo zimepita hapo nyuma na mistari ambazo zimepita, tunaona kwamba Yohana mtakatifu ana uhakika ya kwamba yeye alimfahamu na akamjua Yesu Kristo, na kwamba anadhihirisha kwamba Mkristo wowote anaweza jua kwamba anatembea katika njia ambazo zinapendeza Mwenyezi Mungu.
John also knew that he had spiritual experience with God.
Na tunaona kwamba Yohana mtakatifu anatuambia kwamba alikuwa na ujuzi kupitia ushuhuda wake kwamba anamfahamu Mungu kupitia kwa Yesu Kristo.
And just like any Christian can and should have a spiritual experience with God.
Kwa sababu sisi wote tutoka kwa Mungu, kila mmoja wetu lazima awe na uhusiano wa kiroho na Mwenyezi Mungu.
But furthermore, John also knew that he had the indwelling spirit of God with him.
Mwana kwamba zaidi kwa sababu yeye alikuwa na uhakika ndani ya Mwenyezi Mungu, alikuwa na roho ya Mwenyezi Mungu ndani yake kwa sababu alikuwa anatembea katika neno la Mungu.
Listen to what he said just a few verses later in 1 John 3:24.
Katika Yohana sura ya kwanza, waraka wa kwanza sura ya 3 mstari wa 24.
The one who keeps his commandments abides in him and he in him. We know by this that he abides in us by the Spirit whom he has given us.
Katika mstari wa 24 sura ya 3 waraka wa kwanza wa Yohana tunaambiwa kwamba naye azishikaye amri zake hukaa ndani yake, yeye naye ndani yake. Na katika hili tunajua ya kuwa anakaa ndani yetu kwa hiyo roho aliyetupa.
If it is true that we are a child of God, if God has regenerated us, if God has elected us, as we've been discussing in the catechism, God has justified us, God has given us his righteousness.
Kama kweli wewe mtoto wa Mungu umechaguliwa na Mwenyezi Mungu, Mungu amekubadilisha, amekufanya kiumbe kipya na wewe umehalalishwa kuwa mtoto wa Mwenyezi Mungu,
then that means also that God has given us his spirit to dwell within us.
Kwa sababu umeshika amri za Mwenyezi Mungu, umemtii kikamilifu, anakupatia nafsi yake iishi ndani yake ili utembee katika njia zake.
John goes on in the next chapter, 1 John chapter 4 verse 13.
Katika waraka wa kwanza sura ya 4 mstari wa 13.
By this we know that we abide in him and he in us because he has given us of his spirit.
Mstari wa 13 inasema hivi, katika hili tunafahamu ya kuwa tunakaa ndani yake naye ndani yetu kwa kuwa ametushirikisha roho wake.
And it's not only John that writes this way. Listen to what the Apostle Paul says in the letter he wrote to the church in Rome, Romans.
Tunataka kuandika zaidi katika kitabu cha Warumi,
Romans chapter 8 verse 16.
Warumi sura ya 8 mstari wa 16.
The Spirit himself testifies with our spirit that we are children of God.
Sura ya 8 ya kitabu cha Warumi mstari wa 16 inasema kwamba roho mwenyewe ushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu.
And in Ephesians 5:18, Paul tells us that we must be filled with the Spirit.
Na katika kitabu cha Efeso sura ya 5 mstari wa 18 inatuambia kwamba lazima tujazwe na Roho Mtakatifu.
This is what God does for his children. He deposits his Spirit within us.
Hiyo ndio kazi Mungu anatendea wale ambao wanamtii kikamili.
Remember, it was Jesus just before he was to die on the cross and then be resurrected later to ascend into heaven.
Kumbuka ile wakati Yesu Kristo alikuwa karibu kusulubiwa na afe msalabani kisha apae aelekee kule mbinguni.
Remember, he told his disciples, it's better that I go.
Aliwaambia kama ni bora niondoke.
Why?
Je, jiulize kwa nini?
Because he said he will send another helper.
Kwa sababu alikuwa amesema kwamba atatuma msaidizi.
He was referring to the Holy Spirit that was poured out on God's people at Pentecost.
Alikuwa anazungumzia ile Roho Mtakatifu ambaye Mungu alipatia watu wa Kristo katika siku ya Pentecoste.
And what does the Spirit of God do in us?
Je, kazi ya Roho Mtakatifu kwa Mkristo ni nini?
Does he cause us to speak in languages no one can understand with strange sounds?
Je, kazi ya Roho Mtakatifu inakuwezesha kuzungumza katika ndimi ambazo mtu hawezi elewa?
No, you don't find that in the Bible anywhere.
Hakuna katika maandiko matakatifu tumeambiwa hivyo.
Does he cause us to jump around and fall on the ground and shake around like we're having a seizure?
Je, jiulize, kazi ya Roho Mtakatifu inakuwezesha kurukaruka kila mahali ni kama umepagawa na pepo?
No, sometimes when I visit some of our churches I want to call a doctor, not a pastor.
Mara nyingi nikitembelea kanisa zingine katika nafasi yangu ya ushirika, huwa naomba Mwenyezi Mungu anisaidie niombe muuguzi ama daktari awasaidie.
Because people have distorted what the Bible teaches, reveals to us that the Holy Spirit actually does, and we have made it into other things.
Kwa sababu ukweli ni jambo la kuhuzunisha ni kwamba tumechukua maandiko matakatifu tukayatumia kwa jinsi binadamu anafurahia, lakini sio vile Mungu angependa.
Many people have been led astray by these false teachings about the Holy Spirit. They think they are Christian and they're not Christian, and they'll be very surprised one day to have Jesus, as he says in Matthew 7:21, they will tell him that I did all these things in your name, Jesus. I went to church and I shook around, I fell on the ground, I was caught up in the Spirit, I spoke in these strange languages no one could understand, I did all this in your name, Jesus. And Jesus will say, away from me, I never knew you.
Sisi wengi wetu tunaenda katika kanisa ambayo mafundisho ni ya bandia, tunaelekezwa na watu wa kanisa ambayo ni wachungaji wanatudanganya kila siku ili wajifurahisha wenyewe. Unapata kwamba unaenda kanisani, mtu anajifanya ni kama amepagawa, anajifanya kiwete, na yule mchungaji anajifanya kwamba kupitia kazi ya Roho Mtakatifu anakuletea uponyaji katika maisha yako. Lakini vile ambavyo Yesu Kristo anasema katika kitabu cha Mathayo sura ya 7 mstari wa 21 kwamba siku ya mwisho ama siku ya kiyama utakuja kwangu na ukasema kwamba ulifanya yale na haya, ukafanya mazuri, lakini atakwambia kwamba ondoka mbele yangu, sikufahamu, sikujui.
Nowhere in the word of God has God revealed to us that the Holy Spirit does such kind of things.
Katika maandiko matakatifu yote hakuna sehemu ambayo tumefunuliwa katika maandiko ya kwamba Roho Mtakatifu huwa inafanya kazi ambayo wachungaji wa bandia huwa wanatuambia.
But one of the things that God does reveal to us that the Holy Spirit does.
Na kuna jambo moja ambayo Mwenyezi Mungu anatuelekeza ya kwamba Roho Mtakatifu huwa inafanya,
is to assure Christians that they belong to God.
Kazi ya Roho Mtakatifu vile ambavyo Mungu ametuambia katika maandiko matakatifu ni kuhakikisha wale ambao wanatembea katika neno lake ya kwamba hawatapotea, hawatateleza, lakini watasimama imara.
The Spirit of God testifies to our spirit that we truly belong to God. We are a child of God.
Roho Mtakatifu huwa inatushuhudia roho zetu kituambia kwamba, inatuelekeza, inaturushurutisha ya kwamba sisi ni watoto wa Mungu kupitia kazi yake.
This is a wonderful thing.
Hiyo ni jambo la ajabu sana.
Let's not be confused by the spirit of this world, that is Satan and his demons and those who do not belong to God.
Tusiwe watu wa kupelekwa na vitu vya ulimwengu na roho ya ulimwengu na ibilisi ambao ya kwamba tunaelekezwa tunafuata mambo ama na anasa za ulimwengu, lakini tutembee katika njia za Mwenyezi Mungu.
Because remember, it is Satan who always tries to take what is correct doctrine, what is really revealed by God, and he tries to twist it, to change it just enough to make it a lie and to get people to believe it.
Kumbuka yule ambaye anajua maandiko matakatifu ni alikuwa malaika ambaye Mungu alimpenda. Wakati alipungukiwa na utukufu, akashushwa kutoka mbinguni, akakuwa ibilisi. Kwa hivyo huwa anachukua maandiko matakatifu, anayabadilisha tu kidogo na anakupoteza wewe na unafuata mwelekeo wake.
Remember, it was Satan in the form of the serpent that deceived Eve and Adam in the garden.
Kumbuka katika kitabu cha mwanzo, yule joka alikuwa amechukua nafasi ya ibilisi na akaweza kumdanganya Adamu na Hawa na wakapoteza utukufu mbele ya Mwenyezi Mungu.
Remember how cunning Satan was.
Kumbuka kwamba yule jamaa ama yule joka ibilisi alikuwa mjanja sana.
He questioned Eve. Did God really say you cannot eat from any of the trees in the garden?
Angalia vile ambavyo alimjaribu Hawa akimwambia, "Je, Mungu alikuambia kwamba usikule tunda katika mti wote katika bustani hili?"
And yet Satan knew very well God never even said that.
Lakini yule ambaye ni ibilisi alikuwa anajua kwamba Mungu hakusema hivyo.
He didn't say they could not eat from any tree in the garden. He said there's one tree you cannot eat from.
Mungu alihimiza na akamwambia Adam na Hawa kwamba kuna mti mmoja usile tunda lake, usiliguse. Lakini hakusema kwamba usile kutoka mti wowote katika bustani hilo.
And then Satan told them, it's not true. You will not die if you eat the fruit.
Kisha ibilisi akawadanganya akahakikisha kwamba akiwaambia kwamba mkila hamtakufa.
But the reality is they did die.
Ukweli ni kwamba walikufa.
When they ate the fruit, they died spiritually.
Walipokula lile tunda wakamkaidi Mwenyezi Mungu akamuasi walipokea mauti.
Later they died physically.
Kisha wakafa kimwili.
Satan was the liar, not God.
Kumbuka kwamba yule ambaye alikuwa muongo ni ibilisi sio Mungu.
And Satan is still lying today.
Na kwamba hata siku ya leo shetani bado anatudanganya.
And anyone who lies is doing that work of Satan.
Na yule ambaye anadanganya anashirikiana pamoja na shetani katika kazi yake.
When false teachers lie about the doctrines of God.
Kwa mfano wale walimu wa bandia ambao wanazungumzia mafundisho ya uongo kuhusu Mwenyezi Mungu.
They're doing the work of Satan.
Wakumbuka kwamba hao ni wafuasi wa ibilisi.
Don't be foolish like Eve and Adam and believe them.
Usiye mtu mpumbavu kama Hawa na Adamu upokee ama uamini ibilisi.
But rather believe God.
Lakini ukweli ni kwamba muamini Mungu.
And you can only believe God if you know what God has said.
Kwamba unaweza muamini Mwenyezi Mungu pekee yake ukifahamu yale ambayo amenena.
And you can only know what God has said if you know your Bible.
Kumbuka kwamba ni njia moja pekee kujua yale Mungu amenena na kuwa na mazungumzo ya ana kwa ana na Mwenyezi Mungu na ni katika maandiko matakatifu.
God today in the year 2022.
Leo katika karne ya 21
is not revealing him his truth to us any other way than in his word.
Anajidhihirisha kwetu ukweli wake unatokana na maandiko matakatifu ama neno takatifu.
He's not coming to anyone in dreams or visions.
Haji kwetu kupitia kwa ndoto ama maono.
If somebody tells you they have a word from the Lord, you ask them, what book, what chapter, what verse of the Bible is that word in?
Mtu akikuja mbele yako akwambia kwamba alipata ujumbe kutoka kwa Mwenyezi Mungu, muulize imetokana katika kitabu gani, katika sura gani, katika mstari gani katika maandiko matakatifu.
This is how God reveals his truth.
Hiyo ndio njia Mungu alipanga ya kwamba tutapata ukweli kutoka kwake.
He has revealed everything we need to know to become a Christian and to live as a Christian. He has revealed it to us in his word.
Amefunua kila kitu jinsi tunafaa kuishi kama Wakristo na katika njia na wasifa wa Mwenyezi Mungu katika maandiko matakatifu.
Now it is your duty, each one of you.
Kwa hivyo ni jukumu la kila mmoja wetu ambaye amekaa hapa siku ya leo.
As a creature of God living in God's world.
Kama kiumbe cha Mwenyezi Mungu ambaye unaishi katika nafasi ya ulimwengu wake.
It is your duty.
Ni jukumu lako.
To know what God has said.
Kuweza kujua yale ambayo Mungu amesema.
And to believe it.
Na kuiamini.
And to obey it.
Na kuweza kutii.
That is our duty.
Na hiyo ndio jukumu na ile hali yetu ya kuwajibika.
And that is why here at Mercy Christian Academy.
Ndio maana katika shule hii yetu ya huruma,
we spend so much time out of each school day studying the word of God.
Tunachukua muda mwingi na wakati mwingi kuweza kusoma maandiko matakatifu.
Because we want to help you children.
Kwa sababu msaada ni kwenu ninyi watoto.
To fulfill your duty to God.
Kuweza kutimiza jukumu lako kwa Mwenyezi Mungu.
To know his word.
Kujua neno lake.
To understand his word.
Kuweza kuifahamu na kuielewa.
And God willing to obey his word.
Na kupitia kwa Mwenyezi Mungu uweze kutii neno lake.
And most importantly to repent and believe the gospel.
Na jambo la muhimu zaidi ni uweze kutubu na kuamini injili.
Christ died to save sinners.
Kumbuka kwamba Yesu Kristo alikuja akafa kwa sababu ya watenda dhambi.
The rest of the world is confused. The rest of the world has no idea what is in store in their future.
Kwa wale ambao wamekosa kumkiri Yesu Kristo, hawafahamu, hawajui kwa nini Yesu Kristo alikuja kati yetu.
But the Christian,
lakini yule ambaye ni Mkristo,
the Christian can be certain.
Ana uhakika katika Mwenyezi Mungu.
That he belongs to God.
Kwamba yeye ni mfalme ama ni mrithi wa ufalme wa mbinguni.
And that he will spend eternity with God.
Na kwa hivyo katika umilele wake atakaa pamoja na Mwenyezi Mungu.
What a wonderful God we have.
Ni Mungu wa ajabu ambaye yuko kati yetu.
Let's all stand.
Tuweze kusimama.
Our Heavenly Father, we just come before you this morning, Lord, realizing that that we are but sinners, standing in your presence, living in your world that you created. God, you are so far above us. God, you are perfect, you are just, you are righteous, you are holy, you are all these things that we are not. And yet in your word, you command us to be holy as you are holy. But Lord, we struggle with our flesh. We struggle with sin. We cannot be holy. And yet, Lord, in your graciousness towards mankind, you did not leave us that way. You not only promised a Savior, you sent a Savior. And not just any Savior, your Son, the Lord Jesus Christ, Emmanuel, God with us, came into the world, lived the life that we were supposed to live, and then died on the cross as a substitute for sinners. He who knew no sin became sin on our behalf so that we might have that righteousness that you require in him. And so, Lord, how we thank you for that. Lord, how we pray that each of the children and the teachers and the administration of this school, that if it be your will, each and every one would come to know this beautiful, wonderful truth of yours, that Jesus came to save sinners, and that all who call on his name will be saved. Lord, we ask you to help us this day as we go about with our classes, our studies. Be with the teachers as they guide and lead our students. Be with the students as they are eager to learn. God, may you be with us all. In Jesus' name, amen.
Praise God from whom all blessings go.
Great day.